Essuula eyookusatu. Nze ndi muntu oyo eyalaba ennaku olw'omuggo ogw'obusungu bwe. Yantwala n'antambuliza mu kizikiza so si mu musana. Mazima tata kundeetako mukono gwe okuzibya obudde. Omubiri gwange n'eddiba lyange abikaddiyizza, amenya amagumba gange. Anzimbiddeko n'anneetoolooza omususa n'okulumwa. Antuuzizza mu bifo eby'ekizikiza ng'abo abaafa edda. Ankomedde n'okuyinza ne siyinza kufuluma, azitoyezza olujegere lwange. Weewaawo bwe nkaaba ne nkuba enduulu okubeerwa, aggalira okusaba kwange. Akomedde amakubo gange n'amayinja amateme, akyamizza empitiro zange. Ali gye ndi ng'eddu bw'eteega, ng'empologoma eri mu bifo eby'ekyama. Akyamizza olugendo lwange, n'antaagulataagula, ansamaalirizza. Anaanudde omutego gwe, n'anteekawo okuba ssabbaawa wa kasaale. Ayingizizza mu mmeeme yange ebiri mu mufuko gwe. Nfuuse eky'okusekererwa eri abantu bange bonna, n'oluyimba lwabwe okuzibya obudde. Anzikusizza obubalagaze, annyiyizza abusinso, era amenya amannyo gange n'oluyinjayinja, ambisseeko evvu. Era we wayawula emmeeme yange okuba ewala n'emirembe, neerabira omukisa bwe gufaanana, ne njogera nti, amaanyi gabuze, n'okusuubira kwange okuva eri Mukama. Jjukira ennaku zange n'obuyinike bwange, abusinso n'omususa. Emmeeme yange ekyabijjukira, era ekutami mu nda yange. Nkijjukira ekyo kye nvudde mbeera n'okusuubira.
Kwe kusaasira kwa Mukama fe obutamalwawo.
Kubanga ekisa kye tekiggwaawo, kiba kijja buli nkya, obwesiggwa bwo bungi. Mukama gwe mugabo gwange, emmeeme yange bw'eyogera, kye nnaava musuubira. Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira, eri emmeeme emunoonya. Kirungi omuntu okusuubiranga n'okulindiriranga obulokozi bwa Mukama ng'ateredde. Kirungi omuntu okusitula ekikoligo mu buto bwe. Atuule yekka asirike, kubanga akimutaddeko. Ateeka akamwa ke mu nfuufu, obanga mpozi wanaabaawo okusuubira. Awe ettama lye ery'oyo amukuba, akkute okuvumibwa. Kubanga Mukama talisuula ennaku zonna, kuba newaakubadde ng'aleeta obuyinike, naye alikwatibwa ekisa ng'olufu lube lw'okusaasira kwe bwe luli. Kubanga tagenderera kubonyaabonya newaakubadde okuluma abaana b'abantu. Okulinnyirira n'ekigere abasibe bonna ab'omu nsi, okukyamya ensonga y'omuntu mu maaso g'oyo ali waggulu ennyo, n'okulya ensonga, ebyo Mukama tabisiima. Ani oyo ayogera ne kituukirira, Mukama nga takiragidde? Mu kamwa k'oyo ali waggulu ennyo temuvaamu ebibi n'ebirungi? Omuntu omulamu yeemulugunyiza ki omuntu olw'okubonerezebwa olw'ebibi bye? Tukebere, tukeme emitima gyaffe, tukyukire nate eri Mukama. Tuyimuse emitima gyaffe wamu n'engalo zaffe eri Katonda mu ggulu. Tusobezza era tujeemye, tosonyiye. Otubiseeko obusungu n'otuyigganya, osse so tosaasidde. Weebiseeko ekire, okusaba kwaffe kuleme okugguka okutuukayo. Otufudde ng'empitambi n'ebisasiro wakati mu mawanga. Abalabe baffe bonna batwasamidde nnyo akamwa kaabwe. Entiisa n'obunnya bitutuuseeko okunyagibwa n'okuzikirira. Eriiso lyange likulukuta emigga egy'amazzi olw'okuzikirira kw'omuwala w'abantu bange. Eriiso lyange litonnya, terirekaayo, terita n'akatono, okutuusa Mukama lw'anaatunula wansi n'alaba ng'ayima mu ggulu. Eriiso lyange linakuwaza emmeeme yange olw'abawala bonna ab'ekibuga kyange. Bancocedde ddala nnyo ng'ennyonyi ababa abalabe bange awatali nsonga. Bamazeewo obulamu bwange mu nju ey'obunnya, era bansuddeko ejjinja. Amazzi gaakulukuta ku mutwe gwange, ne njogera nti, mmaliddwawo. Nakaabira erinnya lyo, Ayi Mukama, nga nnyima mu nju ey'obunnya eya wansi ennyo, n'owulira eddoboozi lyange. Tokissa kutu kwo kusamuka kwange, okukaaba kwange. Wasembera ku lunaku kwe nnakukaabirira, n'oyogera nti, totya. Ayi Mukama, wawoze ensongeze mmeme yange, wanunula obulamu bwange. Ayi Mukama, olabye okujogebwa kwange, nsalira omusango. Olabye eggwanga lyonna lye baawalana, n'enkwe zonna ze bansalira. Owulidde okuvuma kwabwe, ayi Mukama, n'enkwe zonna ze bansalira. Emimwa gy'abo abangolokokerako, n'ebyo bye bandowoolezaako okuzibya obudde. Tunuulira okutuula kwabwe n'okuyimuka kwabwe, nze ndi luyimba lwabwe. Olibasasula empeera, ayi Mukama, ng'omulimu bwe guli ogw'emikono gyabwe. Olibawa omutima ogukakanyadde, ekikolimo kyo eri bo. Olibayigganya n'obusungu, n'obazikiriza okuva wansi w'eggulu lya Mukama.